Matthew chapter 13, verses 24, going downwards, and the brother Felix Mandrasi will lead the same very chapter in our local dialect. During Matthew chapter 13, verse 24, Siga Musi, Siga Marisa, Barewatu, Felix Mandrasi, Awelinga So, Imeleoyo, Muchichewa. Matthew chapter 13, 24. Another parable put forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while a man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the bread was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow wheat? From whence then hath it tares? 28. He said unto them, an enemy hath done this. The servants said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? 29. But he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Another parable put ye forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which is man took and sowed in his field. That's the message, the gospel, the reading of today, Matthew chapter 13, verses 24 up to 31. We'll sing a song, and brother Felix Mandras will come up with the leading in our local direct. Nyimbo number 40. Nyimbo number 40. Ilinku za kwa inu tisa u kandina chima sonse za ngande zizia kuzabe sa moyo wi. Yesu Dinku,
Yesu
Dinku Lupili La Una Fela Ine Dibe Vawe Dibe Bela Mundipu Lumu Tetele Kale Dina Dina Lila I No Kale Lome Damboji Maide Itana Ita Wino Kutiku Chote Leji Yesu Niku Jeko Lopirila Una Fela Ine Emwene Fawe Dibembe Laine Mundipu Lomo Tetele Yesu Nkuba Kuba Zani Zonsebe Silizanu zoka, zoka baba. Tudilo senti mao, wee. Wagedi no noka, Yesu ndiku. Yeko lo bilira. Una vera idi weine Fawfa wendi pempe laine Polo po tetele Endi kuku Koko lo pilira Baba Dawo na maziwa Telende kubadira Talide Tapachi bananu Yesu ndiku Yesu ndiku Yeko baba Unapela ide Demweneno Maupa wendi bembe la bundibu Lobo tetele Waza Yesu Waza Yesu yo wanito zaidi Naponseka maie yu baba Jine wake jikoda na ikedi yani Kapo ye Yesu Waza Yesu Waza Yesu wandito zaidi Zeka maie baba ino Wake jikoda na tiani kambu ye Yesu wele ngeto kwa mau mchichewa afilex mandalas tikatera pika mgodu mkidato mtsakumutsa kudaru nipo zanu na mara 10 sufu na kupita nane hawe anu na mandalas
Matthew chapter 13 verse 24 fanizo la namsongole Vanizolina iye anawafotokozera iwo nanena ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi muntu amene anafesa mbeu zabwino munda mwache koma mmene anthu anali kugona mdani wache anadza nafesa na msongole pakati patiliku nachokapo Koma pamene mera unakula nubala chipaso, pomwepo anaone kiranso na msongole. Jipo anyamaza ache amwini nyumbayo, anadza nati kwa iye. Mbuye, kuti simuna fesa mbeu zabwino mundamanu, nanga wachokera kuti na msongole. Jipo iye adanena kwa iyo. Muntu mdani wanga wachichita ichi. Jipo anyamata anati kwa iye. Wadimufu na sobano kutitipite tika msonganitse uyo pamozi. Koma mwini munda anati. Koma mwini munda anati. Munga sulenso tiliku pamozi nae. Kazireka ni zonse ziwiri zikulire pamozi kufikirana pa kututa. Jipo mnyengo ya kututa jizawuza a kututao muyambe kusonkanitsa na msongole mumange uyu mitolo mitolo kukamtenta. Koma musonkanitsa tiriku mkoko yanga. Fanizo la kambeu kampiru ndi chotubitsa mkate. Verse 31. Fanizo lina iye anaofotokozera iyo nanena. ukulu wakumamba uli ofanana jikambeu kampiru. Kamini anakatenga muntu na akafesa pamunda, pamunda pache. Kamini kakakaladi kakangono kwa posa mbeu zonse. Kuma katakula karikakakulu kuposa zitsamba zonse. Nukala mtengo kotero kuti mbalame za mlengalenga zimaza ndizidindikia mu nthambi zache.
Uyembekeza mzimu wanga kufika kumuti wanga inetamuona bulumuzi ofera soibazanga kumasufuna kutika nane jiwolo kumulu wake jilowe mole mele rondo kuna kumika nane kumasufuna kutika nane iwolo kumbumu wate iloe mulebele lontukusa kubika nane inu Yerusalemu mwanzo bano simuta kalatisoni simutaka za kulira kwa mataifa zose zitata kumasufuna kupita nane jiwolo kwa mfumu wake jilowe mulebele kumasufuna kubika nane kwamasufuna kubika nane jiwolo kwa mfumu wake jilowe mulebele losufuna kubika nane mpolomu zatilitira wandikwa seatu jimawanga kuyembekeza ndilowe mokodwela wamapolomuzi atilitira wandikwa sela tumalo kwa mtima wanga uyembekeza ndilowe mokodwela kumasufuna kupita nane jiwolo kwa mfumu wake jilowe mulebele losufuna kubika nane kumasufuna kupita nane jiwolo kwa mfumu wake jilowe mulebele losufuna kubika nane kumasufuna kupita nane jiwolo kwa mfumu wake jilowe mulebele losufuna
Brother Dambulu to God in prayer, as Brother Kate is on the way, ready to start preaching unto the saints. Adambo Pemera.
Amen. Brother Ken, take the microphone now, it's your time. Preach whatever God will speak and reveal unto you. We are ready now.
I'd like to invite you to look with me back to Isaiah chapter 28, where we were last time. And the primary scripture that I want us to consider is from verse 16 down to verse 22.
Yes, it's a blessing. So, you will be able to get 28. The minute I'm going to start the yata, the port card we are going to say 16, you will get 22. We release a puzzle. La sabarata.
Last time we considered what it is for Christ to be the cornerstone.
Sabarayata, tidapuzira ndikuona chimene chimatanthauza kamati Yesu Kristu ndi mwala wa pangodya.
The cornerstone of any building is that which ties together the walls and assures that those walls remain strong and do not fail.
Mwala wa pangodya, kona ya nyumba, ndi imene imapangitsa khoma lonse ligwirane.
In fact, the cornerstone is essential to bind together the whole building on which the whole weight of the building rests. In the New Testament, we are warned not to build on a false foundation. Christ, in one of his parables, said that any building that is built upon sand or anything other than upon the rock, when the rain comes and the floods come, the winds blow, and beats on that house, that it will fall, and great will be that fall. That's a picture of false religion, or trusting in one's own works of righteousness rather than completely resting in the one true work of righteousness that the Lord Jesus Christ himself came, earned, and established, and God imputed once for all to the spiritual account of his people.
Amatanthauza zechiphunzitso chotama ntchito zake za munthu, ndamatanthauza chikhulupiriro cha munthu chimeneye amadzitamikira yekha, kuti kusankha kwake ndi kuyesetsa kwake kumene adakuchita kudapangitsa iyeyo kuyima pamaso pa Mulungu. Mulungu munthawi yoyikika chiphunzitso chotero adzachigwetsa, ndipo kugwa kwako kwakha kukulu ifa adzamuchotsera chimene umachidalira nkuchiyembekeza, chimene umachiganiza ngati ndi uthenga wabwino.
Isaiah 28:15 speaks of those that have made a covenant with death and with hell that are in agreement. In other words, they believe that they can face death and face hell and based on their works somehow come through safe.
Isaiah 28:15
amalankula ndi anthu amene adapangana pangano ndi imfa onso amene adapangana pangano ndi kumanda kulankula kuti anthu onse amene chito zaonza kufa zimene siza moyo sichikhulupiro cha moyo zimafanana ndi manda ndipo anthuwo amakhulupira zona kuti akayesetsa akonza kudzitulutsa okha mu mphompho mukumangidwa kumene adamangidwako kutadzangofika poyamba kukuganiza wekha kuti kuyesetsa kwako kukonza kutulutsa muzoopsa ndi zokhumudwitsa ndi zopweteka zimene iwe ulimo dziwa kuti udapanga naye pangano ndi imfa komanso ndi manda.
Such is the case of many today who call themselves Christian, and you have these all around you there, just like we do here, that have made some kind of profession of faith and been told by these false preachers that if they'll just say a prayer or if they'll just accept Jesus, that they will be sure of heaven as their own name.
Anthu amtundumenewo amene amapanga nyumba yawo kuchenga ndi anthu amene ali chifunzo chachilendo kumeneko kumalawi akuzungulirani ngakhaleso kutotili nawo amene amafunzitsa kuti munthu ukangosatira pemphero ukangonena ndi pakamwa pako kuti ndikulandirani Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga lowani mu mtima mwanga kuti munthu umasinthika umakhala mwana wa Mulungu chifunzo chimenecho ndi chonyenga ndi chonama ndipo ndiwo maziko apamchenga.
In Isaiah's day, as he's writing this, he is pronouncing judgment on the land of Israel for their idolatry. But there were people who were so self-confident, and that's who's described here. They made a covenant with death. They were in essence saying, no, when the overflowing scourge shall pass through, as it says there in verse 15, they were boldly declaring, it shall not come nigh unto us. Whatever judgment God is purposed, it will not affect us.
Pakuti mlili wosefukira sudzafikira ife, pakuti tayesa mabodza pothawirapo pathu ndi kubisala mzonyenga. Kutanthauza kuti Mulungu pamene adalamulira, zimene adalamulira kuti munthu adzaonongeka, iwo amangokuwuzani kuti munene kuti sitifa, munene kuti feripira kumwamba, muzikana muzitsutsa, mukatero zitheka. Anthu amangokhulupira zonse kuti akangonena kuti iferipira kumwamba ifeyo, ifeyo tapanga makuti makuti, zimatheka, kumene kuti ndi chiphunzitso chonyenga, chiphunzitso chakufa.
They have made death their friend in their false profession, all the while making God their enemy. And the prophet here calls such a thinking to be making lies their refuge and falsehood what they hide themselves under.
Ndichifwachache ambuye pamene amakalankhula za maziko pamene pakhalepo imikikapo pawo kuwachotsa ku zimenewo adayimikikamo ndi kukhazikikamo zimene amazona ngati chiyembekezo.
Imagine when it says there's a scourge, that there's a large fire that has been set. And so people hide out in their little grass shelters and think that somehow by hiding out in those grass shelters that they're going to be spared.
Ndikuwapeza ndikuwaononga ali pasipo anthu amadzitamangira chifukwa cha nyumba limene adazimangira okha ngati chitetezo chowalepheretsa kuwonongeka.
So what we have here is a contrast between what men take as their refuge and in verse 16 what God declares to be the only refuge for sinners.
Ndiyeno mundimaka 15 Iwone tirapoera chimene muntu amachiona poyeka nkudzipangira kuti pakhalepo tawirapo pake. Pamene ndimaka 16 ikulankhula za mmene Mulungu adatsankhira kupangapo tawirapo pa munthu.
What a difference between the false refuge of man's profession and that which God has established to be the refuge for those sinners that He has purposed to save.
Fuso lakuti chimaleganitsa chani chimasiyanitsa ndi chani pakati pako thawirapo pamene munthu amadzikhazikitsira yekha kuongoka mpaka kuti apulumuka ndi pakamwa pake ndipa pothawira pamene Mulungu adapakhazikitsa kuti mpopulumukirapo iwo amene Mulungu adawasankha chosiyanitsa ndi chani.
Would you rather trust in man's words and man's profession, or would you rather believe God?
Fusulula kuti kodi munthu asankha kukhulupirira bodza la munthu asankha kukhulupirira zimene munthu akamuze kuti ndizo chipulumutso kapena kukhulupirira zimene Mulungu akulankhula kuti ndizo chipulumutso.
That's why Isaiah says there in verse 14, Isaiah 28, "Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men, that rule this people which is in Jerusalem."
Ndifake ndimaka 14, imalankhula moneneza Yesaya 28, kuti chifukwa chake imvani mawu a Yehova, inu amuna amnyozo, olamulira anthu awa a mu Israeli, a mu Yerusalemu.
Just like today, there were in Isaiah's day many false preachers that ruled the people and that directed them according to their words and according to their profession and their works, but not according to the word of the Lord.
Ndikumawuza kuti mukapulumuka muli ndi chiyembekezo cha moyo kutengera pa zimene iwo akufuna ndi zimene azikhazikitsa okha kusiyanitsa ndi zimene Mulungu adazikhazikitsa kuti ndizo njira yachipulumutso.
Notice the difference between verse 15 where it says, "Because ye have said," and verse 16, "Therefore thus saith the Lord God." There's the contrast.
Ndichifanya pali kusiyana pakati pa ndimaka 15 imene anena kuti chifukwa inu munati anthu adalankhula ndi ndimaka 16 amene akuti chifukwa chake Ambuye atero.
This is where we need the Spirit of God to give us discernment, not just to follow men because they have set themselves up as God's servants or preachers. No, we need to hear a word from the Lord.
Apatu pamene tisweka mzimu wa chidziwitso woti uzititsogolera kuti tisatsatire bodza la wanthu ndi zimene anthu amaganiza kuti lankhula koposa kuti tatsatire Mulungu ndi zimene Atate lankhule.
Now how do you know when a man is truly declaring the word of the Lord?
Funso likakhalera kuti mumadziwira chani kuti munthu autsatira Ambuye ndi paulankhula za Ambuye.
How do we know that Isaiah was God's prophet as opposed to all of these other many, many prophets and preachers that were pronouncing a word that they said was the word of the Lord and yet it was false in his day? I believe that Isaiah 28:16 gives us the answer, because any that are declaring the word of the Lord are giving Him all the glory in His Son, the Lord Jesus Christ. Notice how simply Isaiah declares it here. "Behold," and he's declaring the word of God, "I lay in Zion for a foundation stone." This is God laying the foundation as opposed to the refuge of lies that man takes.
Now, Nijifwajache Ababa Yesaya Mangakazi Ginsa Kutipali Po Tawila Apo Pamene Mungu Ama Papanga Ndipo Tawila Pamene Andu Ama Zibangira Woka Kuri Ndipo Siana Ndipo Po Tawila Pamene Mungu Ama Papanga Ndipo Pamene Mungu Kwelese Jikulungu Sobu Tochima.
In matters concerning our souls and eternity, would you rather follow a man who is preaching falsehood and encouraging people to hide themselves under a false refuge? Or would you rather, as described here, a foundation of stone, a tried stone, a precious cornerstone? And here's the title of this message, A Sure Foundation.
Ngati mai ndi danga lona kuti anthu alipo gululina la wanthu limene limatsatira maziko a wanthu pothawira popa wanthu pamene anadzikonzera okha komanso pali gululina limene limathawira pa Yesu Khristu ndi maziko aka amene Yesu Khristu adawapanga koma kuti pothawira pamene Mulungu adapapangapo ndi mwala wokanidwa maziko anthu amawakana.
This was still several hundred years away from the reality of the Lord Jesus Christ coming into this world, being sent by the Father. And yet Isaiah declares here that this would be the foundation upon which God would build His church. It would be in the person and the work of the Lord Jesus Christ.
Ndawi imene Yesaya anaona izi badatha zaka 100 kuti Yesu Kristu akabwere amene ndi amene adali mwala amene anthu atakamukane mukuona kulumikizika kwa zinthu ziwiri izi koma zikulankhula chinthu chimodzi.
When he says here, describing Christ, that he is the foundation, I lay in Zion, that's where the Lord Jesus Christ came. It was to Zion. That was the name for Jerusalem at the time. And that's where Christ came and worked out this salvation on behalf of His people. In time, it was laid in Zion, that is, in Jerusalem, but in reality, that foundation had been laid from all eternity. This is how God has purposed to save His people. And this is a foundation stone. In other words, one that cannot be moved. In Matthew chapter 16 and verse 18, our Lord, speaking to Peter, said to him, I say also unto thee that thou art Peter, and the word Peter means a little stone. So he's pointing out a contrast here between Peter, who's nothing but a little stone, and Christ Himself, the rock. Notice, upon this rock, he's speaking there of Peter's confession that he declared up in verse 16. Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
Petro adayanga kuti inu ndinu mwana wa Mulungu wa moyo.
So he's saying to Peter, on this rock, on this truth, on this confession that Jesus is that Christ, the Son of the living God, he said, I will build my church. And notice he says, the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell won't be able to withstand the Lord Jesus Christ coming and rescuing and saving out everyone for whom he paid the debt. You see how the Christ of Scripture stands in contrast with the little Jesus that men profess today. Preachers are telling people today that God would really like to save them, but he can't unless they make a decision for Jesus. That's the popular message. And if that's the profession that you have, then it is a false foundation because it has you doing the work and not Christ. Our text in Isaiah 28:16 says that God has laid in Zion for a foundation, a stone, a tried stone. So this is God's work. It's speaking not only of Christ's person, but his work there at the cross, whereby he shed his blood, and the gates of hell cannot prevail against it. That the gates of hell cannot retain anyone for whom Christ paid the debt. In eternity, this foundation was laid in God's purpose, but in time, it took Christ coming in the flesh and working out the salvation, and once he had finished the work, the foundation was settled. That's why here in Isaiah 28:16, God is, through Isaiah, looking forward to that time when Christ would come into the world and that foundation stone would be laid. And you notice the three characteristics of this foundation. It's called a tried stone. Our Lord Jesus Christ was tried. He was tempted in every way, yet without sin.
Nde muone maonegedwe atatu amwalao. Wamene ali Yesu Kristu. Maonegedwe oya mbauti ndi mwala woyesedwa. Kulenda zolo Mulungu adauyesa, anthu adauyesa, mwala woyesedwa.
Secondly, he's called a precious cornerstone. That word precious actually means that you can't put any price to it. It's infinitely above anything that man could ever purchase himself.
Makatwe ajiwila kunena kuti mwala wo ndiwa mtengo wache. Kunandauza kuti sungate unena mtengo ogulitsila mwala wo ai. Mtengo nori wase suku kilana ni mwala wo mene ugusowa mtengo ni mwala wo dula.
And whether men ever see the work of Christ as precious or not, His work is precious in the sight of the Lord. We're speaking here of how God sees His Son. And He's called here the precious cornerstone, one without price.
Umene iye ada uika, kutu kare mwala wapangodia, wapakona panyumba.
And because of the first two qualities of being that tried stone, tried in every way, yet without sin, and precious, that blood that he shed being precious in God's sight, therefore he is a sure foundation.
Njena muna ni muone makalidwe atatu wa mineti kuwa ya ngana. Choye mbilira njimuhala wa yesedwa. Kuna ndauza ulishi la mulo shida uyesa, mungu wada uyesa, atu wada uyesa kwa mamosemu sada chimwebo, adakala wangwile uyela.
He is a sure foundation against God's holy law.
Come on.
He is a sure foundation against God's holy law. In other words, by him being that tried and precious stone, there is no aspect of God's law that he has not answered.
Agamari wo kaziki kanditu. Akuranda zore ana yese na kushira mulaja mulu ungu muzonse. Ana vesika wangwilo. Ana kwanilisa zonse.
That's why it says here, he that believeth shall not make haste. In other words, he'll not be ashamed. Any that rest on this foundation, rest on that sure foundation that answers God's law and justice. That means if Christ is my substitute, if this foundation was laid for me, I don't have to answer to God's law and justice. Christ has already answered every aspect of that law and justice, and I stand justified or righteous in Him. You can see how those who do not have Christ as their foundation, for whom this foundation was laid, every other refuge that they might seek to satisfy a holy God can only bring condemnation. But this is also a sure foundation against my sin, because I am a sinner. I acknowledge it. What can wash away my sin? What has washed away my sin? Nothing but the blood of Jesus.
Ndiyeno si maziko oka apa dera pa oka po ari. Kumaso ndi maziko oka zikika pa machimo anga. Kuti machimo anga ada chotedwa
When verse 16 says, "He that believeth shall not make haste," that's a picture of somebody that in the middle of the storm, when that storm comes, realizes that they better go find a better refuge. And so they get running. To make haste means to start running, looking for a better refuge. Here it's saying, "He that believeth won't need to make haste, will not need to run." They are resting in all of their hopes upon in Christ, the one foundation that God Himself has laid.
Wow.
When it says, "He that believeth," that's a God-given faith to look to Christ and rest to Christ in Christ alone. And you know what I love about the way that's written, "He that believeth"? That means that any sinner for whom Christ paid the debt, regardless of the age in which they live or nation, when it says "he that believeth," it doesn't pertain to one tribe or nation or race, but any of those sinners that God by His grace has caused to believe this testimony, they rest all their hopes in life and in death upon this one foundation, and they'll never be confounded. So this is the true effect of God-given faith in Christ. It's to quiet and calm our souls and to trust in Him no matter what may come. We sing that song that says, "I dare not trust the sweetest frame of mind or experience, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand." And that's why the rest of these verses here that follow, verse 16, warn against trusting in any other righteousness than that of the Lord Jesus Christ that He earned and established and God approved on behalf of His people. God says in verse 17, "Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet." This is builder's language. When they take that string out and they measure the wall to make sure that it's straight, notice that the judgment of sinners will be based upon God's righteousness, not what man calls righteousness, but God's righteousness.
Mugamana 17. ndipo ndidzayesa chiweruziro chingwe choongorera ndichilungamo chingwe cholungamitsira chilili zichewa izi zimapezeka kwa mabhirudhala azomangamanga azomangamanga tamene amadziwa kuika chingwe uku ndi kuika chingwe uko ndicho ndinga chofuna kuongola njira yonse imene ili pakati apapo ndipo yopindika yonse imenekera chotsedwe iongoledwe chimenakuda nandauza kuti mulungu ali ndi chilungamo chake chimene adzadzaweruzira nacho dziko lapansi kuona kuti sadza kugwiritsa ntchito chilungamo cha wanthu poweruza chimene anthu amachiona ngati chilungamo ndi ntchito zabwino kupatsa kugwiritsa ntchito chimene mulungu amachiona
It says there that those that do not have God's righteousness that was worked out by the Lord Jesus Christ, that says the hail shall sweep away the refuge of lies and the waters shall overflow the hiding place. In other words, nothing man fixes or man does can stand up to God's holiness and God's righteousness.
Maboza. Kunataza zose zimene anthu adawuza anthu kuvomereza kuti mmene mumulandira Yesu Khristu mwapulumuka mwapanga izi mwapulumuka Mulungu adzachotsa matalala kuti adzotsemodza limenelolo limene anthu adathawirapo ndi madzi adzasefukira mobisalamo. Kunataza kuti Mulungu adzachotsa zonse zimene mulalikira adakhazikitsa kuti anthu kutapanga izi mudapulumuka adzawachotsera wanthu zimenezo.
And notice verse 18, your covenant with death shall be this and all. That's talking about man's profession. That won't stand before a holy God. He says there, your agreement with hell shall not stand. That's talking about man, when preachers tell him, well, you just make your decision for Jesus and you'll be saved. There's an agreement they've made with hell. In other words, they believe that hell won't touch them because they have made a decision.
ndikuti ayoni mutima mwanga munthu amapulumuka munthu uti amakhaluwa gwirizana ndi dziko la kumanda zimenezo zonse zidzathetsedwa nkuchotsedwa.
But it says when the overflowing scourge shall pass through then ye shall be trodden down by it. Nothing that man trusts in his own righteousness can stand before the holy just wrath of God.
Ndichifanira kupitiza kuti popita mliri woopsa adzakuponderezani pansi. Kunataka kuti zonse zimene anthu adagwirizana kuti ndizo mapemphero ndizo kupulumuka zonsezo zidzapondereredwa pansi kuwonongedwa.
You see, Isaiah is writing here in his day to people who were trusting in their gods, not the God, and were saying that when God purposed that the nation of Babylon should come and take them away in judgment, there were some that were trusting in their own works and righteousness to say, no, no, not us.
When one is when Amankula Isaiah Abba, Amankula, Samahamba Zimene Antu Adana Rigirana Zilaliki, Nibunena Kuti Nuyomu Zinaburi Eyes in the same Machamino Sandibirera. Sazibwera kunamezana moteromo chifukwa kuti alikonere kuti fumu ya ku Babulo imene tiibwere dzawatenga kuwagwira ukapolo mauza kuti muzinena kuti ine ukapolo sindiufuna ndiye kuti ukapolo uchauchoka pongola nkula ndi papapa.
See verse 19 says, from the time that it goeth forth it shall take you.
Chifukwa timeyeka 19 akuti nthawi zonse umapita adzakutengani.
You see, there's a day of judgment that's coming, but people live as if they're okay. They go to places of worship, they profess to worship God, and yet they're trusting in their own righteousness, and because they haven't seen the judgment yet, they think they're okay. But there's a day that when this judgment comes forth, It says, from the time that it goeth forth, it shall take you.
Mukudziwa kuti chiwonzo cha Mulungu chikubwera kuno anthu amalephera kuvomereza kuti adzaweruzidwa chifukwa choona kuti zimene adapanga ndi zisankho zimene adasankha kuti zimapanga iwowo kupulumuka chifalembeza kuti nthawi zonse umapita adzakutengani.
You see, the people of Israel at this time couldn't imagine that they would be overrun by this enemy, Babylon, and taken out of the land into captivity. But the Lord pronounced it, and it came to pass exactly as He said.
Mukudziwa ana Israeli samakhulupirira kuti anthu aku Babylon adzabwera nokakidoka kuwolo. Ndipo amakana kuti sizitheka, sizitheka, osadziwa kuti Mulungu adakhazikitsa.
Now notice, it didn't happen all at once. It says, for morning by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be a vexation only to understand the report. In other words, people will at that time be crying out, trying to understand what's taking place, but it's too late.
Adzapita, udzapita, usana ni usiku, ndipo kudzakhala kuopsha kuopsha, kuopsha kuokha, kumva mbiri yache. Brandoza ni nthawi yonse, kakakati, nyalo kuda kumvetsetsa kumasayatavetsetsa.
Now here's a beautiful illustration in verse 20 about those that put their trust in a false hope. It says, the bed is shorter than that a man can stretch himself on it, and the covering narrower than that he can wrap himself in it. If you have a bed that's too short for you, then you can't rest. I mean, you're turning, you can't rest, you can't sleep. And then you have a cover over you, but it's too narrow, so it really can't keep you warm. That's how God is describing man's false profession.
Wow.
Says there in verse 21, for the Lord shall rise up as in Mount Perazim. That goes back to 2 Samuel chapter 5, where God defeated the Philistines in David's day. And it says, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. Strange to those that never thought that they would ever be judged or face God's wrath as they did.
Ndifo yache vesala 21 imene amakapazo kuti pakuti Yehova adzauka monga mphiri la Perazini akulankhula zimene zidachitika kuthu Samuele komanso akuti nakwiya monga mchigwa cha Gibeoni kuti agwire ntchito yake ntchito yache yachilendo kuti achite chochita chache chachilendo.
You can go back and read that sometime in 2 Samuel how God defeated the enemy there in these places, Perazim and Gibeon. None could withstand his work. None could withstand his wrath. So in light of what we've heard, verse 22 says, now therefore be ye not mockers In other words, don't be saying, oh, that pertains to somebody else, not me. No, lest your hands or your bands be made strong, for I have heard from the Lord God of hosts a consumption even determined upon the whole earth.
Kuri musakare anzo amene mkondo na ulai zibere zo sama lembera ine amalembera antwena amalembera yao chifukwa chani kule singa zanu zingari imbe makuri yoi ambuye yekoma wama kapa wandive tazato nongeko chotimiki zidwa patiko lonse la pansi.
We sing that hymn, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from thy riverside, which flowed, be of sin the double cure, cleanse me from its guilt and power.
Yeah.
Okay, brother, I'll turn it back to you.
Wow, love of ages, great for me. Jenny, Jimba Nimbo Tanswerunga Bigatu, Nibisaremo Memo, who close with that revelation of the song, Love of Ages, great for me.
Amen.
Number 82. Lord of ages, pray for me. Let me hide myself in thee. Lay the water and the blood from thy lips, then such which fall. He of sin, the dark of you. Cleanse me from this guilt and power. Know the labors of my life can fulfill thy Lord's demand. Could my sin no less I know? Could my tears forever flow? Oh, for sin, who not adore. Thou my Savior, thou art. Now thee in my hand I breathe. Simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dread, helpless look to thee for grace. For I to the fountain cry, wash me, Savior, oh, I die. While I draw thee, fainting breath, when my eyes shall close in death, when I saw the words I know, see the whole thy judgment throw, Lord of ages, pray for me. Let me hide my soul in thee. Yes, while I draw this breathing breath, when my eyes shall cross in death, yes, when my eyes shall cross in death, when I saw towards the known, see the own judgment throne, Lord of ages, pray for me, let me hide myself in thee. To God be all the glory, because I was naked,
blind, but Christ is my cross.
Amen.
Without Him, I'm still naked, and I can do nothing that can save me, a sinner such as I am.
Amen.
To God be all the glory and honor. For sure, this song, this kind of message, is leading home the erect only. But the same very time, all the unelect, they will see this message as a shameful message, and they will deny it because they are not meant for this message.
No.
To God be all the glory and honor, Brother Ken. Look to God in prayer as we are closing the service of today.
Gracious Father, we're humbled in hearing your word, how undeserving we are even to hear this word of grace. Left to ourselves, we would be, as any others, mockers, thinking that somehow our righteousness or our works or our will brings satisfaction to your holiness. I thank you, dear Father, that by your Spirit you have taught your own otherwise, and that we have no confidence in this flesh, but we look to Christ the rock, the sure foundation, the one who came and accomplished your law and justice and laid down his life that you might be a just God and Savior. And oh, the blessed truth of knowing that all that believe on him by your grace will never be ashamed, will never have to flee, never have to run or make haste, but rest to our dying breath, rest in Christ and what he's accomplished. I commend to you each one that you have caused to hear this message today. May it not be just with ears, physical ears, but truly with spiritual ears, hearts open unto Christ to look to him alone. I pray for this congregation in Malawi that you're raising up, and for Brother Nasson and John and others that you are raising up to preach the gospel. May it be to your glory and honor alone, and we commend them to you. And thank you for this time of worship together. And I pray this in our dear Savior's name. Amen.
Amen.